Westside Music Blog.net.
Boho Yenzo. And I mean not to valley cash. Ina yoba sava mo. Mwasi kem. Boho Yenzo. Kashi mane kasi los. Tali mavana na baba fitza mwa mokwa. Majolo cho. Wena kimbo ni yasi lock. Tali ma ahulu uka wela fof. Luka ku hot. Ni kuku no pani mwate. Yetu yetu madon. Malunga wa mwe. Wase na watache kiza back pocket cash. Yetu tuli na cash. So solo cup. Malunga yetu wa mwe. So solo cup. Umone yetu wa mwe. So solo cup. Umone yetu wa mwe. Wase na wana kutonda kumona malunga. Bali na tunk. Kunyima eyo cash. Hali hose na hana 20 tu vale cash. Nakwenda muji, na mwechi kulivo. Iyaze mwangu swena ya mivangu china. Ya mivangu china. Isesa kuli mwanga na ndu kuzambezi. Ukiko kujisemu. Oke tuwa vose na tukine nuka mwazu. Kanevi kaka, kaili ya kaka kukin. Wauchinu, mwahasa ya mikungu swena. Hipopo mochilu valono nyengwa ine. Gulo nyengwa ine. Kailye yono nyeyava. Bakulwa nkulwa. Wazewe balina dung. Tala mpoko tomwa kuzala madon. Obe, yetu tulina don. Wose na banyi. Na wakata. Dava ya mengole. Ya minango kapwa. Ti, man moso habi. Yetu bazewe na wakabwa. Ti na wakabwa. Valik. Yetu natu kabwa. Valik. Balunga wambwe. Na wakabwa. Kuze. Ti.
Yes. Yetu yetu balunga wambwe. Balina tunko.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.